Scoop.com.
Freaky beats.
Ndine ntiti yako ine inayokufa hata kuikendine. Ndiwe moyo wanga wo iwe yokufa hata nikendine. Ngati ntande wanga pofela panga suza choka papewa panga pa ninene panjine. Ngati ntande wanga pofela panga suza choka papewa panga pa ninene panjine.
Zanip.